bongo phone utabwelela utabwelela
amazambi.com super vibes
utabwelela
ndinakungeza iyo pala kwita ndemakululuka ukandipepesa panoko kila foni yake samalola olozi nivute kwanjiye samalola chimene amafuna nditamuchokela pena amande uza fune kulowela koma nane ndemuto ndematopa napelela muzambili koma ndatopa sekondeli mozi pano pandisa choka ene semunde fune nomuna tola choka Ligongo funu utabwelela utabwelela Ligongo funu utabwelela utabwelela Ligaonana kaonana ini Ligaonana Agungo kula wamasilana Agafusa dadi di mangolila Sikuti naguhiwala Ligakala pasi maganizila Kukala niwe ndinazuluwela Gakali anasuwa kuluwela Kukala nawe ndinazuluwela Unandi uzafune kuluwela Sumafuna kunde mveni mbali yanga Ume unawavela ndabali yanga Sinigati wajomu ndi kupanga Ndi kuzuzi saini anaanga Suguona ana kukalila Zoguti muli moyo sakanizila Akaona zawa masilila Alibambo wata wanyamula Ligongo funu utabwelela Utabwelela Ligongo funu utabwelela Utabwelela Ligaonana Kaonana ini Ligaonana Agungo kula umandaba Ligongo funu utabwelela Utabwelela Ligongo funu utabwelela Utabwelela Ligaonana Kaonana ini Ligaonana Agungo kula
umandaba www.amadzambiwe.com